olaba luli obulamu bwange wabukyankalanya wasensera nnyo omutima gwange okuva olwo sikakkananga tebuli kyeyawanise namubiri gwekyaze nsazeewo sijye gy'oli obeeko kyonkolera yamba maama tondekerera nze ndi mulwadde muyi netaaga obuyambi bwo
obebe
mu bulungi wayitawo era tosangika
oswere
tempuli kyerinnya nnyo maama bw'otoba
bebe
okwagala kwange kuko kwefuge kwange kuko kwefuge.